Sinabako bienda banze sinabako wendaga maso kulutimbe gwe kanula amatola be enyindo zisamuka amaso gawulira mpevoka botonge nzikuwa bamukenenya byonna mponya zirwala bigalanga olugatta ko pulesa balwala sukali na munyo nze bunzali kano kekatte mbese kekatte ebiyenje kana akajimba katta n'ebiku ebyabatesi ndi musezi ntambula kiro nebakamisana gyenzanyumya ebitanyuma ajimba bye banalaba mvumbula binajja mvunza musikati mbatambuza ensi yonna nga nfuse ekilipsi ndi mbale mu malewa nti Kampala mu bafere jinja lya mukira nze tororo mu seminti sinyomwa neddira ssanyu akabbiro byoyabwo mpaka timisinde nzasembayo okutuuka ntuze n'akajimba kesanyu kali special storyteller n'engero nyumya nkuwakawowo bagamba Kampala nze nze kali na potential
kati nebisedi kola yo hiti eliko masho
ntuze n'akajimba kesanyu kali special storyteller n'engero nyumya nkuwakawowo bagamba Kampala nze nze kali na potential
kati nebisedi kola yo hiti eliko masho
commercialization ibisange ku station nazalibwa kuba nze bye manyinku education nacho bon killer nsanga mu sitenseni bwe ntugantuga ba rapper boneno tension itebando ganzi bye show nze siwanda muliro tebanyigana ku nsambye mike evumbera stocks nzi sudeli kondomu nzi sambye linza the rap womu Kampala leta pampa gamba questo neighbora tibeba senyo omuzukulu azadde balongo mujeno twalule gamba zali ankuba nnyo Juliana akuze nnyo gambe ndize yaluzinda ng'emyaka tegigenda tuli Kampala mu bwengula minibazi twambula banatera kutugana kuzaala mbujjamu aweze amatatunywa gambuzi oluzi bakamanume tumwongere ekisanje kiddako tunywe ku gente ntuze n'akajimba kesanyu kali special storyteller n'engero nyumya nkuwakawowo bagamba Kampala nze nze kali na potential
kati nelisedi kola yo hiti eliko masho
ntuze n'akajimba kesanyu kali special storyteller n'engero nyumya nkuwakawowo bagamba Kampala nze nze kali na potential
kati nelisedi kola yo hiti eliko masho
emyaka giba gitandika nze nyongera kulukuta nina sitoleza okutandika sebo okutafuta amanya nelisedi seinti kuba kugatako nze yasikira abe na mugongo nga babocheza ndi mutume natumibwa kuba abakali mputu mu buganda bamanyiko kimusoza masowani nsokanga kulyate nenabolwa engalo bakabasajja banesi bakona gye nakowa sigenda sikowa sigeja nchuza nekala basimo genze valuvalumbu hapo vipi sema tumela tudamu ndi hapo sawa nze kanzire Dar es Salaam tuogere ebisinga wo ntuze n'akajimba kesanyu kali special storyteller n'engero nyumya nkuwakawowo bagamba Kampala nze nze kali na potential
kati nelisedi kola yo hiti eliko masho
ntuze n'akajimba kesanyu kali special storyteller n'engero nyumya nkuwakawowo bagamba Kampala nze nze kali na potential
kati nelisedi kola yo hiti eliko masho
yes Zembongira buwowo anti commercialization omulondo nengero kakubidde wano kakubidde waffe kakubidde eno Saint Nelly chikola sense nyo neda neda neno Nelly Damn.